Rogers' worst nightmare. Don't forget who played it first. It's none other than
Mike K. Mike K.
Mike K.
Anapenda kuziwasha kakuna kiroma penye kamebeba duda kana nikoroga pastanganga za sadaka tapeleka kwake sister Sunday sare mapara mande kunidaradara kipara gizani kunigwaragwara kandwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission Bila da permission, bila da permission, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Siko kinenge na misi brayo, anika kinembe no ni meze na yo. Pepe shoda na kuapa madapo, kula ni mahaka miku meza inayo. Cover the face, destroy the base, kama talis, and girls are straight. Ama the base, na mwago taste, mali kwa mali kiwan the base.
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
mzingo nataka dungia sara kama mzingo nakata ende ya dawa nani walibaki wakipinga gavana
Kameweza kana bonge tela no Kataweza mbilu benge kuhando Kana boy kuna venge anabo Kana ni vet nika pige mikwanjo Haina worry kuja hapa chora saba Niko rede nina chapa sina raka juwa taka Nita kupata wilia sita skia Nita kupata manipa waki skia Piga tan do wajue piga tan Watambue piga tan do wajue piga tan Watambue piga tan piga tan piga tan Piga tan piga tan piga tan
Hipototoma tisentotome beba Hipototoma tisentotome fura Hipototoma hipo hipototoma Hipototoma hipo hipototoma Hipototoma tisentotome fura Hipototoma tisentotome beba Hipototoma hipo hipototoma Hipototoma hipo hipototoma Karoroka na mabeste tukae
wangu kufine wameja watu na nyege kinyakuli size yake ya mtungi ma size nane na mamoja wanitengi by the way niruhusu ni wakute chini ya maji nona we wazi mind juwa juwa meku na jiwa mlambezi walambe mbogo na wamnyonyezi nilambe nyonyo ma pika tando wajue pika tan watambue pika tando wajue pika tan watambue pika tan pika tan pika tan pika tan pika tan pika tan
ipo tutoma tuzendo tombe beba ipo tutoma tuzendo tombe fura ipo tutoma ipo hipo tutoma ipo tutoma ipo hipo tutoma ipo tutoma tuzendo tombe fura ipo tutoma tuzendo tombe beba ipo tutoma ipo hipo tutoma ipo tutoma ipo hipo tutoma mama baba walipanda kachikita na mimi sasa ndo nafuna asanta kwa shamba niko janta niko kigita karumba sakata shika madhuta kula kwa macho tuleje mafala kama nika hipo biti kwa kija kuverify na kusoma hiyo katiba kakonde Kenya kana na kanaringa piga tando wajue piga tan watambue piga tando wajue piga tan watambue piga tan piga tan piga tan piga tan piga tan piga tan
ipo tutoma tuzendo tombe beba ipo tutoma tuzendo tombe fura ipo tutoma ipo hipo tutoma ipo tutoma ipo hipo tutoma ipo tutoma tuzendo tombe fura
Naje moyo najikuna kuna ukiulizwa nini unasema tia kuna trend party
Magic's anger on the beat
Party after party yeah. Party after party yeah. Party after party after party after party
Nyama nyama nyama
Party after party yeah. Party after party yeah. Party after party after party after party
Nyama nyama nyama
Nyama
nyama nyama
Nyama
Ya pum pum
Nyama
Ya slay queen
Nyama
Leo niko fly ka tingo ingo Buruka tingo ingo Wika tu busy ka tingo ingo Buruka tingo ingo
Chokora mapipa unakiona Shakira Tigo kuni dakira kamote mashira Gokinya nadira kuna pokonda fira Sina saa majira mkisi azira Jeko basi pakira kuna du Maria, kani vajo Maria, akiga kiwa shira Kauna penda za dogi, leo nipundo kazia Kauna penda za mbogi, leo malaya kasia
Party after party, yeah Party after party, yeah Party after party, after party, after party
Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's
I'm craving, ya kishada, craving Ya kishada, craving Ya kijaba, craving Ya kijaba Wadi wa muranga lena pia natuma Mete after mete Manjote za kumwage kazi mwage kia Paivei saitu kwa kete Kani mashada nazi wa shadara ni ntele Kwa uko kamete Demia kwa medeo skejani na mchimba Toka nyuma ndo nisione kute
yeah, Niko ndani ya nashida pasi ganje Hapa nipate hata kama tutake Hada mekate mukatanga na maji Makali na bale iko nini sijale Waita leta na ufanye haraka Na hizo tako zianzange kubwara Ambia DJ manaija ni swara Kali ya rithe la full shot na mwaga Cheki likidiki ndo nikiangu shendane Na bado nikidiki utakonfama gizane Kama pena bidi nguze dini mini nani Hadi marafiki manafiki jopu nane
Party after party yeah. Party after party yeah. Party after party After party after party
Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's
Ni kuingisha nisitishe nikimbicho magere Ni kulima iyo migodi wekewe mchele Super wako ni waumatika ni loyo akwere Pigwe mbosho na dere adi atoe ni pere Kana washo na kutu apa utoe upele Nikachape tuza juju nikatuko shere
Saini panty after panty
Chakai
panty na kipangi
Sound clear kwa radio siyo miseto Cheki design ni moshika bi sexy Jina ni zero so in case if you didn't know Dakoreti sindo mtani metoka cheki Alafu atina penda vagina Bore gori jisim China Ini historia benzo na maina Walikuwa kibonga ile time of vagina Mwere kwa ni upendi vagina Niajuna kakaka vagina
Mwere
kwa ni upenda ki vagina
Cheki
Najimodo najikuna kuna Kulika nini nina sema chakuna
na jemuri unajikuna kuna. Nukiulizwa nini nunasema atia kuna. Tuende
pa watch rangi makata chura baki. Heru wenki na toto huko winki. Mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kiki kiti pinji linki mitini ingi kindi zigi zigi mitini mingi mini piki 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 pungi cheki doki kashoti piga koki
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndion mejaza kama kori ameshika kutu sianaka fori fori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui unastuka nmekuteka na unijui jui unataka stingo flani za magui gui kauna swara kuja area nina chui chui
inauma but itabitu zoe.
Nasema damn digi digi mele team weekendi. Come me vivi to you kill vi deadly. Sema damn digi digi mele team weekendi. Come me vivi to you kill vi deadly. Check it. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Nakata wapani niji fry leave ajo si jamanga me. Nikuriri maniki ibamale. Nikiriri manabalas nangale. Piga diva dimba kitambia bale. Juma kiki jipa kitani na male. Na sita 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 ni na makagarin. Izambe futi sita kifuwa dangar. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kaki kami na kiuwa. Bonge small kama shimo ya mapua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikuzoni misi tutuka za mao. Na cheki zao zimesaka kama toche zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamadha. Shosho manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Na sema damn digi digi mele team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mele team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Cheke see dharao chapa na nina tao. See that out, chapana nina tao. See that out, chapana nina tao. See that out, chapana nina tao.
Cheki anani bore, kwanza za kiutore. Lafu anani ngore, kwanza za kingore. Supporta ni chore, anki kupiga ngote. Alafu utani nyore, anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole, anki kupiga ndiole. Supporta ni nyore, anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole, supporta ni nyore. Supporta ni nyore, anki kupiga ndiole.
Cheki tumahaga, mina dai kuzikemba. Mina kiforu kechoni na spedika cheta. Tuma koru na witishe tu batenda. Wachana hizo haga ushajua ushapenda. Para chichi side para ya chichi. Nikidichi msupa daimichi. Chichi chichi chiki chiki. Mlena pigwe pinji kama dingwa kule minji ah. Gwiji gwiji mchezo wa anasa. Ama chiki chiki ah.
Yo, suma sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama di
Mike K. Bacha niku
kembe kembe.
Kembe kembe.
Yo, suma sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi, do re mi, do re mi. Easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Ah, eh, B-O-U. Wida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Insia kanipea panuati nioshe staff room. Jaribu vile utaeza boro sidoz mapema. Alafu after me chuseke kitong kwa meza. Kecha ni mabati basi kelele sitaki. Fimbo joe mzito hata itoshei kwa tangi. Vile ngome na chuna wache isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani ganje misi nasi nda kuteka tuna luga. Kani sura we huna joe misi jali nda kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja nda kuingiza tana diro bri. Da utiro wa kenyamu na mastingo. Yuni nyonya sana menigeza big stringo. Chiba sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi.
Nilianza kudikla
class 2. Nilianza
kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambi leo tuna mbugi ya kurombo sana.
Wacha ni kulambe lambe. Wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mara kwanza nito wakutu ndani ya Frenra. 69 missionary na whichever. whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Ngoti na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, ebu mwaga tena. Nilikuwa jiga lota mia Mandela. Alejandro, yo, Zadi, Fatela.
Chuma sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama Doremi, 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 Doremi. Easy kama Doremi, 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 Doremi.
Kama iko zeta kuna mpika zeti. Na silingiza doka kasi bando zike dozi. Nenge zili jedi amka jeki zili dozi. All along tuna kukwe. Doli bido, doli bido, baby doli bido. Doli bido, baby doli bido. All along tuna kukwe. Doli bido, baby doli bido. Kuko loli bido. Kama iko zeta kuna mpika zeti. Na silingiza doka kasi bando zike dozi. Nenge zili jedi amka jeki zili dozi. All along tuna kukwe. Doli bido, uko loli bido, baby doli bido. Doli bido, libido, libido. All along to nasco, we doli bido, libido, libido. Ukolo libido, libido, libido. Doli bido, ukolo libido, libido, libido. All along to nasco, we doli bido, libido, libido. Ukolo libido.
Kakisi mama jobuta mishusha zaidi ya mizigo. Pongi sijai ondokea labda kwe na mashiro. Alitoka boys awa tikesi hapa loli bido. Na story na trendi luchi mwaga bila kipimo. Formula njote alafu unachorea majani. Vako kupiga grease ukiwa solo kejani. Magizani feelings za chuma lala ndani. Na unajichota vile bado benga toto kajirani.
Nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu.
Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka duanzi bado zidi doze. Negezi lidedi apka jegi zimedoze. All along tunasowe loli bido. Uko loli bido, baby doli bido. Loli bido, libido, libido. All along tunasowe loli bido, libido, libido. Uko loli bido, libido, libido. Doli bido, uko loli bido, libido, libido. All along tunasowe loli bido, libido, libido. Uko loli bido.
Niko mito na tuchipo tunakata tumalejo. Niko lojo na kashiko na kachapa tukinego. Na kambengo kako low libido za godo. Na kinyoka kina sumu sona baki umedivate. Kako bless, bless. Wezi fika date, wataguan kana tingisha. Pausisha things, ehe. Pati bado tunakula tuvako. Na dadako ako basha na kulo tutako.
Kula like ni mboto inadai. Na kabiti on my right, totofiti kako fine. Kasha wika nika ride fine baby. Lately new nice nki kucheki. Kwenye mini skate, kwenye booty shorty. Fanya steam za mind zina reporti. Ni lines kasi vibes tu pia mshi yako fine. Na mafisi wakidai kaza macho lafu zidi tupa vibe, tupa vibe. Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka duanzi bado zidi doze. Nege zili dedi apka jegi zimedoze. All along tunaskowe doli bido. Uko doli bido, baby doli bido. Doli bido, libido, libido. All along tunaskowe doli bido, libido, libido. Uko loli bido, libido, libido. Doli bido, uko loli bido, libido, libido. All along tunaskowe doli bido, libido, libido. Uko loli bido.
Juzi tundani mibliki ona dhugato andiki ai ai. Tulikata maji buda siyo kiki gai gai. Check in jege juu ya meza akidinki. Kasi banshi buda boss nige kuwa tungi nyota. Kama uwezi rada morio anza vako za kangata. Penye mushi panashada penye utu toa kutu.
Warembo wonitaka na wakuta na manga. Maboi wale wao washaweka lawama. Design na zichapanga mbaka tuzi na lala. Juu mimi siyo bani sezi wanyi madawa. Kafiri firi na chana washa jona blister. Mi daktari penkila bado nina watuliza. Ni ite bivile na handle bila kukumanga. Kuna vile maloli washa anzano wananga. Mina bengisha ren nikikakuta yen na mkobama yen. Amebeba vile so ni peke jang. Baka mapema nye guess what. Nduru za kwa minika.
Nimanduru, wuuu. Nimanduru, wuuu. Nimanduru, wuuu. Nimanduru, wuuu.
Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka duanzi bado zidi doze. Nenge zili dedi apka jegi zimedoze. All along tunaskowe doli bido. Uko doli bido, libido, libido. Doli bido, libido, libido. All along tunaskowe doli bido, libido, libido. Uko doli bido, libido, libido. Doli bido, uko doli bido, libido, libido. Zidro, all along.
Kwani nyeje bado just ya tiati. Tingishi zo mara mati ya tiati. Mikono juko napenda mati ya tiati. Right, left, ha tiati. Kwani nyeje bado just ya tiati.
It's the DJ that gets you wet. DJ Mike K. Mike K.
Zidro.
Magic
anger on the beat. Kwani nyeje bado just ya tiati. Tingishi zo mara mati ya tiati.
mikono juku napenda mati ati 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 right left ati ati kwani naje bado just ati 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 tingishizo mara mati ati ati mikono juku napenda mati ati ati right left ati ati sinapenda vile mtu na yoyoma siri kama gode vile na kuchoma siri kama mbuku rata nisha soma ba do 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 puwa pona tuona eh madini kuwezu lize swali mutu hapa kila mtu wako na kutu shika wako mimi shike wangu mtu eh acha kipusa basi mimi kubusu acha mvizi toke tu dance hadi shoke na usiogope mdogo tuziondoke mkate nsaki and paten chote na ihadi koste miwasha ni note na kuwaga fete tuende tuendete sharp kama shete jipambe sitete si leo ni siku yako mami kama tukawatoke twa kule kinguai na bado kinijenga step back tia 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 ti kwani nje bado just get tia ti she's on my rap, my tia tia ti. Mikono juko napenda ma tia 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 ti. Right, left, a tia ti. Kwani naje bado just tia tia ti. Thingy she's on my rap, my tia tia ti. Mikono juko napenda ma tia tia tia. Right, left, a tia ti. A tia 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 ti. Thingy she's on my rap, my tia tia ti. Rumba sokoko nazo ma tia 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 ti. Ma tia 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 ti. Thingy she's on my rap, my tia tia ti. Mambo Lucy napenda koka pusi kakuweka brown sana sana duke uzi kakona tunyole du soft kata uzi nikarefu sana miuka pima kana uzi na venye kuna jota suka tuenda ni ya kamizi achoka na skenja kajabonya kutoka juzi mingyo na kutana au wengine Johnny Upuzi au wengine Chucky atini ngware mdogo mdogo nikipiga bag kamsupa kakakam kakadiga hak kakade ni mpige maji mbake cheko jack mdogo mdogo tuki cheki movie ya Snoopy Dogg cheki kwani nje bado just get tia ti tingishizo mara ma tia tia ti mikono juko napenda ma tia 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 right left a tia ti kwani nje bado just get tia ti tingishizo mara ma tia tia ti mikono juko napenda ma tia 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 right left a tia ti sinapenda vile mtu na yoyoma sika makonde vile na kuchoma
spes no more spes kizombaya.
Zangu zimeshika ile bako ya zero itisha utapewa nini gore habiru niko ringani na mapedi wa roiro
miuke mba watetoka neto na wandiro
paratite vile zimeshika utazani nimetizi mnemocheza tini ndo tufike kwenye kiti oya lete njugu nimpige mabititi titi titi vile na waroga utazani mimu hindi vile na fogoza utazani zimetindi lete kiberiti niko na vititi tukiwa shafiti tusikia tusikia niko keka mandom hey.
Shada, washa tukizata ile niko dona zitu watu za aa niko na kiganda ya kuuza shada thoms kimea na peleke ya warasta kikilandi washa zingine akutoke kemba mungine nikapoko upeana mori wangu pasisuka mungine leta mavoto itazo kwa kindo niko na moto isetu tukindom bizne mayo leo kuna form leo kuna form niko setu tukindom
niko kek na mandom niko kek niko kek na mandom eh mora tena kwa kindo mora tena tutazeza kwa kindo eh niko kek na mandom niko kek niko kek na mandom eh mora tena kwa kindo mora tena tutazeza kwa kindo eh
napiga kitu bado mimi ndo daktari ni lazima apewe chanjo eh napiga kama rambo bila kimeshika utadhani mimi ni kanjo eh sileo pigwa chuma kaza mwizi na leo ate chote tukindizi makali tulandishe ndo tuharibu maini leo hizo ngango na koroga na mahindi zimetindi sitting down hey shake up one hey when you call kama kuna form hey sitting down hey shake up one hey when you call kama kuna form
doing it like none other. Put your hands together and welcome to the stage the one and only DJ Mike K.
meza machupa Bili kukangu leo minde nalipa Achi tupa kutupa juu ya meza machupa Bili kukangu leo minde nalipa Behind the scenes napenda kustay low I'm into you never was it stay low Kupigana wizi fanya too blue Kaa ukujua niko shua na you know Kukungamo napenda vitendo Mini mkali kwa kili kitengo Wali kubali nukilishe kieto Kango makasi kikiruza hati kieto Nilipa kutupa tia meza matupa Bili kukangu leo minde nalipa Hati kupa kutupa tia meza matupa Bili kukangu leo Hati kupa kutupa tia meza matupa Bili kukangu leo minde nalipa Hati kupa kutupa tia meza matupa Bili kukangu leo minde nalipa
Round 20 kisa 20 round 2 Here we go Nakuna day mana dice it up to
The haters' worst nightmare. Don't forget who played it first. It's none other than DJ Mike K.
Mike K.
It's the DJ that gets you wet.
Introducing the real African queen, Brim Ziki, Jude Archie. Mimi Niko Fine Manze, Kuji Baba Dio Zeta Joe. I'm the real African bad girl. Don't hate me cause your boy likes me. See this tissue, can you feel me? All I wanna do is get down. Somebody not as like a jukebox. Boy wanna get down like a little drop it down, down, down. Baby pull me up. Can I get my people to kill this show tonight?
Rocking with the best. I'm talking about DJ Mike K, the Hitmaster on the ones and twos. Ladies and gentlemen, in my Zisha to our baby. Take it away.
Hey, y'all see that one? Kali.
Stay, or y'all, it's where you can find me every day. Or y'all, I may not care what they say. That y'all let till they put me on a grave.
Hey.
Then after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
So now I'm bigger than you, to me what watch out your lot. Some of them are hateful, so why we keep it real long. Such the wanna be when they look into the mirror. Sissy to my killer, killer, killer.
Hey, Casabuño, do your best to me, go, Casabuño. Do your best like I'm from Casabuño. In your place in Anino. Come on, what you do, I need to make everybody know. Oh, you're left.
Don't mind me, 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 stay. Oh, you're left. This way you go find me every day. Oh, you're left. I will not care what they say. Now you're left till they put me on a grave.
Who can pick them around the mic, is any corridor? Who can you go by, I'm gonna go to the door. Who you to and do, I was taking you, you know. Who you taking you, I was taking more in you. I took on this. Kama una no ma buda baso neza bring it. Kama ni biashara pia uneza tui bring it. Kama ni ka super don't bring it. Tuna do a face nigga baby gala bring it. Hey toko shuna buda.
I'm gonna get you.
of me, baby girl. Umebeba hadi zile nataka. Unanipa feeling girl. And you know I want ya. The way that you carry your body. Unaleta shida mbaka na bandari. The way that you bend on, bend on. Inanita tiza mbaka na kuja kwenye uko. Baby girl, umeni mada. Basi tunyo ni kupe chukikeshi. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasitusikize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hili kori. Yoni ya pake jaki ni kori jo. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hili kori jo. Yoni ya pake jaki ni kori jo. Ita ubu niko horrible. Koroga mimi niko juma na koroga.
Niko juma na koroga.
Maisha haina formula. Ukikoroga wezi kuwa the same. The way you wine see your regular. Kuroga maji iwe champagne. Vilo na chingisha zigo. Misi wezi la la la. Koroga lafu na memweko. Tufike home kisha pa pa pa. Tupige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba pangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah.
Koroga mimi niko juma na koroga.
Niko juma na koroga.
Koroga
yeah.
Mimi niko juma na koroga.
Niko juma na koroga.
Juma na koroga
yeah.
Koroga
niko juma na koroga.
Juma na koroga
yeah.
Koroga
niko juma na koroga.
Bakia ewa kwa kiume. The way you shake your body no way. So let me talk about it, let me talk about it. Come sit by me, yeah. So let that look. Oh yeah, you make my day brand new. Every time I sing for you. But why? I don't wanna leave you. Koroga, koroga, yeah. Ondo ganye, koroga. Yo kore, baby, vindosa. Me can't try, yeah, me can't try.
She done in me pray.
Oh yeah, yeah.
You took my faith.
Oh yeah, yeah.
Oya, hata kwa mtamu aje wezi jipula. Peana, peana, peana. Peana yo kitu.
Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu.
Unaweza pewa binoculars. When he old school car inheritance. Unachocho bado na mashenani hands. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni
ass. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Dada dada wani maliza. Dada dada wani chizisha. Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitupa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Basenge tuwa lenge lenge. Suramba na tuwa teke.
Kona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu.
Rumasili anza,
Alejandro na Trey Songz ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na die tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tunastretch kama bladder. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Sicheki, sicheki, sicheki venyo cheki mini sexy. Sicheki, sicheki, sicheki akindozi haileti. Alejandro mlevi usimo kweli. Ana timingi mangoko wame bleki. Nimetokia kisos na madeni. Ukuta yangu ni mapaintings za majeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu.
Ingine mbaya. Aye, fat boy gwash, eh, ati wana bendwa kimuka.
Put the Benny on the beat.
Sisi ni wale wa genje, what you gonna do, Scooby-Doo, ya badabadu. Nikimpiga tu makun, yo feel to be good. Daki bend, daki move, zena choza na yo tune, my girl. Bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Baby, bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Mese pendange udo, bendo ke move,
my girl, my girl, my girl.
Bendo ke move,
my girl, my girl.
Bendo ki move, baby why no ki puff. Moro shika asi jinais what a gun. Minja ki chan bolo yeng wangono. Lapenda vitu fuacha ni pupi noro. Kanta muburenge jari mikono. Shake makinda to menyora kwa mdenge. Staki mdudu piga luku wakushuku. Niko kiveve tagzinu kiteme. Style na maori tunadance na mabega. Mbogi ya manjege wanataka na mandenga. Digi digi day ule dembo di benda. Kiboko ni kubwa yezi chapa vajo. Imezo ya mitaro vitu bigi tuza kanjo. Haga nono nono nazikula tunavako. Dadako mi bleki ni kampa kitembe. Mimi nayo nayo nikaweka ma design ya kisenge na finyo kwa kwela.
Design ya kisenge na finyo kwa kwela.
Bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Baby bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Mese pendange udo. Bendo ke move,
my girl, my girl, my girl.
Bendo ke move,
my girl, my girl, my girl.
Bendo ke move,
my girl, my girl, my girl.
Bendo ke move, mese pendange udo.
Aya, aya, bendu ki move, baby girl kwenye mic. Mara ingine washa jua ni gwash. Naacheza na wawili, naacheza na matiti. Kila siku niko zabe nikishikisha vijiti. Nasikia wanangora watu pale kwenye streets. Wanatwe kusaka fame, Joe na my name. How ni madame, Joe apewe ngame. Nimekua nikisaka dosi juu mbono hit. Nime mada, nime colors, gwash, that's my name. Ati, ati, gwash, that's my name. Aye, aye, that's my name.
Ni wale wa genje, what you gonna do, Scooby-Doo, ya badabadu. Nikimpiga tu makun, yo feel to be good. Daki bend, daki move, zena choza na yo tune, my girl.
Bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move.
Baby bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Mese pendange udo.
Bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move.
Baby bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Mese pendange udo. Zima mangale wakisha tuma umbido. Chesa ni makres dry dry ni kwa nginyo. Benja kwa mafama tulisare tumafegi. Na sanif nikirolu tathani ya mini pedi. Fako za cartel na ipiga underwater. Akijipa sitagoya kimsolobo ataonja goja. Uone vile netigi na finyo. Manduru magizani majirani watagonga. Bona unalia mina bado sijatia. Kumbe ni kisima na ningumi nitatia. Bendu ki move no nipata yo position. Change chadi move so seme abomination. Niko set na kwa pori nimesunda tumakush. Katambe kakibamba adaitu mini push. Na nikijiko, jito nyanya ndi kwa mbicha. Mina chachisha na nikimbicho tu kwa kichwa kina nitatiza.
My girl, my girl, my girl, my girl, my girl.
Bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Baby bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Mese pendange udo. Bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Baby bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move, bendo ke move. Mese pendange udo.
Mese pendange DJ Jones.
Mama on the beat and it's right to paper.
Ni hatari, billion azitoka ordinary. Ni hatari, ingine jo hatari yote. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati.
Joto kali we jua kuna chuno. Kisike bitia mavo jua inachuna. Bado meno yuko vunja mfupa. Bado tembo ziko vunja chupa. Haribu mtuangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya kejepa. Rondia pili na kuja wepewa. Kunja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe ituma ni apawa. Nakono nasumbua kwa sara. Lazimo jui kutu inachuna.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati. Inachuna, jaba natafuna. Inachuna nasikia kujifuna. Inachuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zimeshika mina rek tumabia. Zikishika chora saba na dandia.
Kukitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande nikona omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikware sita ingono. Mbasu wa evi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mabedi. Na medi na hedi na kandu makeki. Na kata makeki nika nibash Taylor.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati.
Inachuna, lipanda bebe shashindon livu. Na stick, na kakiwashwa na kiku. Na, na kako chonjo konjo konje si. Na Yeah,
all the gaps are swigo soli when mi tindo. Pisi kwa mi window, nyapi ya mi pindo. Ila city na ikuna siyo kiza liendo. Naka kukina ka bless kila siku tendo.
Romance na kapigi ya nyambizi. Mapenzi juni metokeo swazi. Sikama kame shiki ya gaizi. Nakate Kenya kana cheka kwi kwi kwi.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati.
Miukata kuchapa ni kama randa. Ukinipa ni raba na kukumanga. Daily manga tama fans venye na wamada. Ni kama airtime venye mimi na wabam. Na kupa show sita bora we uchore saba. Kwa kiti, kwa meza, hadi kwa kitanda. Misi wakabati ndakulima kama shamba. Kama pasa pasa yano ncheze na yo diaba.
Inachuna, ni vuva vuva. Niko pampa ukikoma na sukuma. Mina jituma, hakuna dumba. Chakula kubwa, mika olunga. Mbogi mbaya tukipula mna te. Stick kwa chat, sini 1, 2, 3. Tunawa piga piga buti kama bukati. Sindo chafu wa vida, hadi mp3. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna.
Niyakareja kwa jaba niko biso niko mrambe. Lazima itupa mbewe wa shada amangale. Pasi upasi mapapa si mafade. Wasni ya aras na riz na zonza waras. Kama mbukta piga staff 13 piga pass. Tuta msinga bila glass. Tuta zima tuko class. Kwenye suti ni madras. Kwenye kori niki class. Niki bleki ni rauke. Osito ni suke nas.
DJ Jones kila pose kila mtu on tour. Kutu kwenye chuma inachuna. Tuna
jwa ni genje. Genje ni fire.
Ilias Taylor, KR Gina, DJ Lighter. Jesse on this. Sailors, kuna vitu zijai tuacha. God stroke na mafans madem na shada. KR Gina, DR and Makuta waka. DJ Lighter wako roke kistim ya jabos. Niwekia mtu next mwenye tawabamba. KR G wanamwita motanga. Kani dam ajawai ya kungangania. Jogi wao anawatengeneza nganjia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Baby, it's Friday, tena sema payday. Kibad man, kemba wako lady. Madam smoke, tunazita ode. Linga linga ling, school bell a ring. The girl dem a fight for meeting. I meet it, me a give dem teaching. The bad girl
girl name a wife on the scene. Buyaka buyaka, baby wangum noma. Buyaka buyaka, I'm a suicide bomber. Buyaka buyaka, I'm a shika vinoma. Buyaka buyaka, bad man, leta leta.
You wait here, mutu next, when you tawa bamba. Shell kid, wana mwita motangaria. Kanidam, aje waiye kumangania. Togi wao, ana watengene zangania. Zambas, zambas, ana wa nyandusa.
Nyandus, nyandus.
Sailors kuna vitu zijai tuwacha. God strokes na mafans madem na shada. KRG na DRL malkuta waka. DJ leta wakoroke kisim ya jabos. Ni waitie mtu next mwenye tawabamba. Masilva wana mwita motangaria. Kanidam aje waiye kungangania. Togi wao ana watengene zangangia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandus, nyandus.
Kejani na mroro jongo. Nakanguza pongi kana pandisa gajoto. Nakipandisha uhoni na kanyuka mboko. Minarumi aturika juliza koni koto. Minanyandusa kachituka na toka joto. Nadenderu wahu ni itadeno master. Nikateka nikasese kapanguza dasta.
Ni waitie mtu next mwenye tawabamba. Lexi yang wana mwita motangaria. Kanidam aje waiye kungangania. Togi wao ana watengene zangangia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Ndiyo zao sima sasa. Haga yake imegwama na ningora. Chali yake anatishana na ngoa. Ako swaro na karungo kamengoa.
Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.